Exclusive from ZambianMusicSite.com.
It's the Destin. It's a cover.
No worries for paying professional music.
Mr. Pandagan. Let's get a woman down this door. You know what it is when the ad is with the team.
Life comfortable, no humble living. Makwata nao yali stepo in the loom we living. Faopu wa ni makana nilipeze lusavana. Sinduwe chan kuli na tempo ndiwe mwana. Makwata ya good life ifuna che utenge. Suwa na nyuma na manga ilipa mutenge. Surprise kumakulo ni wakulile chitenge. Wetenge ye kafika wese baka fine wenge. Tuma skating kuli tivo mponya fire. Nili nae mkuli sina yake ni mesaya. Osati leve neve ya ponya haya. Chitevo ni ekako holy ghost fire.
Lali kwete fe kamane wina. Lelo wacha fatuma no wina. Limi satana la mekela mushanji chupova tintaruka. Halo satana ndekela kosi.
Shigibwanda uvi.
Na papa shigevo ndekela kosi.
Get out of here, Satan and the fifty vaku. Ulimbikile in a singing in mana waka. You putting poison in my juice, which any yako. Pukuta penenzo chukela, you was so sick. Pupatika ni kwila, you was sick. Lamus is a deal. Pit sufuna ni chukemu. My happiness is the pit that is deep in your heart. Sufuna ni chukemu. Shono mama sakalinga. Deep down to abyss in the gokulinga. You are fire. Let me show you what I wait for. Mulungu wa Dalisa, that's why we sing.
Nali kwetu sakamane wina. Lelo wacha fatuma no wina. Limi satana la mekela mushanji chupova tintaruka. Halo satana ndekela kosi.
Shigibwanda uvi.
Na papa shigevo ndekela kosi.
Professional music.
Yeah, and again.
Pass beats on the 1-2s.
ZambianMusicSite.com.